Bamazadde basibidde okubeera nga bakyala ku masomero g'abaana baabwe gye basomera okusobola okubeera nga boogeramu n'abo abagatwala mu kaweefube w'okusala amagezi buteebayinza okubeera nga basasula ebisale by'amasomero eri omwana asobole okubeera ng'asoma bulungi. Omulanga guno gukubiddwa omumyuka watwala essomero erya Uganda High School Mwesiga Paulo era nga badde ayogeramu n'owa Baba Sama waitwa BBC.
We have introduced a method of payment which can be equated to the Yaka system of power, where the parents are encouraged to come and negotiate with the school, pay some money so that the learners can fully participate in the day-to-day activities instead of keeping away. To the parents of senior ones who like to bring students to our school, we are informing you that we are starting our senior one classes on the 23rd of February. We have not put any changes on our school fees.